Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Ibrahima Sanogo to bogi janiga fanu hala Mamadou Samassou jom nyali sakrabe heribe. Leni malindi na wondi tawtande jagabule mbé kintinogo kesso ben golleji kewdi domi ben kando pamedo o jaga supportere mbé ka hulti wide be jeli yulato neddo tinido jon sobuy dabar je hojil hani fenede rafnde na gulamu banyagara dunke mbé hulti wide yulamu ko be landina kaltidal hakunde dalenyidi leni malindi ben ko bur hewde ta kama wide ben soni to bojje am betol lo golobe furwa be hewbe njatalo e serusiji be kanon golle yogobe kay ngatani kabar mudun hakillo digon sebe karuji amen hande ben kikidi alkamsari jetti out 2024 bismillah sakrabe leni malindi na wondi tewtande jagabule be kintino kesso neldugol talki fuddi albarakeña jetti out gol jukto to fa nyande 16 out ka ko wajimina yalla hibude place o yu tafun ben joomu tawre ko wiyete licence A pour CAF licence A pour UEFA e ko nande e majji nderno dunke mbirki sembe caldi holti wiide fandaji di na hanti sanne so njibe ballon be do kay na njeli yu lato neddo ben tinido jon sobu wonko mere mayga hebe ne bangal mudu kedo fa sango Umar Wagalu e Alcissi
watto on wonti e yaade wajibu tan sina mali jawa ekkintinowo farde pide mudun didi yottade kan hitande 2025 dedo pide ya golle kan an hani wadde le lewru septembre ndu kanko Mohamed Soumaré andando kabaru bolo holliti wiide entraîneur mo fema foot ndartata nyaloma hando mali ko baawa tawede le hen no bindanno ele bataki mabbe o golle ngaro fa halfine odo ekkintinowo keso federation leedi malidi haltidi e soudu ministre kumanido birki sambe challi sabe kanko jeyi yewudamu ana wa wiyede kana ko be kanyu enka ana jogi bawde bangal ko tewta hebude nga subade ekintino ekipo e hunde wotere hebude jababuji tewtude di duri goddum wajibi kina hamu fuwata hen koyde mudum am de bamako fanjotu atomi nyakanya banyagara jibbe balom e hakkilaji mudi ana pecci ko hewe mabbe ka holliti wiide kando subedan han ko tawde yo malinke non
il faut pas laisser
kana yaade tewtude entraîneur M bunde Europe na rujja sel ngaro pamede on hantawede neddo andando kabaru pide balon ebe kanti utude jokitade janginde ekintinobe amen bedu wakati fu hunde woterene wondo dum moddena berne
neddo
micitene wid ekintino mob anni amde wattu jono be biso bami fa bamama yawono watta fu yalla mali an yaha demi final le can 2025 yewtedu yalla hono mali han yarde coupe du monde yotto yo 8e de final
sakiramo to taklaaji mo du kawre mbanga be Facebook and X non titre le mal do takam wi de soni to buji haba betal lo mbien gollobe hobe mbien service ji furuba di ma njata ma dun baman men tadan yaade gulirde de non ko hebbude hebbude dum be barsta fe ko kalta bangal mudum taw on wattu goto yimbe le hasinne be kay njettira ka dumude tafun musa malistu ko dan ko ko jogaji won ko heban kedo fasango Ousmane Niali Boule Umar Ogalo
ana didi tawde gollobe fu le service ji lamu do bamako do tiagal yonde bete gollobe yo gabe donkata ko kala sabe hedunde ngare law le mabbe ana hen o gollow goto le service lamu
jabita 40
ko mi do an wudire gollirgal angal ko yata kilo ngaji chapande nay su dun toba bete yafa fi sa sele wiide a yaltan le kammu o do wanan do farati min mun ci fa su kammu o
japan de la pluie
le meri ko min nay o bamako gollobe fu ngare tiagal yonde bande bete alal barende kanu horejo be gollobe abedina karambe holtiwide dabereji fu piyama yalla golleji di ana jokkira no haniri
la plupart des agents sont pas
ko rewde gollobe le nokko fu moto ngaji jogi dum wat sumin dokki be saaji manaji ko be kani wattude le dungu o ede andi non dungu o wori wana yimbe be fu bay warte e wattu ka joni ko min jettirta Allah tan won yimbe lamen be godda le nokkule de du dum watta so tiadele fu
le nokku institut national de prévoyance sociale commune nay bobamako kanye caisse nationale de l'assurance maladie fa yottade caisse malienne de la sécurité sociale gollobe hewbe won taykita biede ngaray obete kanon himbe hewbe yabe le nukuje bidduda haajuji mu ben be min kawri kolti wide haajuji mu ben kuntama holtinde wide gol wasugul warde law na wasugul warde ana fandi ko yete le gollede ngala e wi lam
rafinde naguna jukiti le wuddu leedi mali buru fuftu blamu banyagara den no dabar ju hudi ani fere bangal mudu yewtere medal garan jorogu me yewtere garan jorogu suuto mi hala mudu nyande altinere de den no dunke en no dabe hultiwide en halni dum late noto kaltidal gal landinta lami be leedi ndi be hultiwide dum no kala ben jamarde e kanye habitibe na hani guliddide yalla buturi sanne be kola men sifaji hipkoji ngatiri di imran kilumaga won ko ben bangal mudu ke dafa sango umar wagalu e alsisi
kanko noddirteɗo Djoubayru Oumarou Diallo gonɗo le fedde wotere humnide kabaru sattere dine kañe haɓude ko ɓe noddirta terroriste yaako o wi wajibi sina gueɗe gonɗe ley saaha leydi ndi kañe le wuddi leydi ndi fo joƴƴine kalda kawra noon tan watta so jaam e deƴere hewte
saabi yimɓeele gonɓe toonɓe wondi arnuji kewɗi fay hunde naata e hakkunde mumen ndeɗo wolde ne laatike sababu bonnude gondal hakkunde mabɓe guɓe terroriste en ɓe ɗumni woni ko tewtete kañum en ka sendude laamu leydi ana hani ko faabo ɓeɗo yimɓe golleji ɓuytoji sembe ɗeɗo guɓe terroriste en ana hani ko laamu leydi jokkito ɗum du
docteur Jean François Marie Camara jannginowo jande dow dowre ley leydi ndi du ɗon tawa wolliti ñalawma hannde o ɗati nangoji hoore kañen kaani e yaltinede pewte tiɗalaji ngo duɗɗi
min
ka min landi lobbini min kaani wadde fewde e majjum ɓuri fuu irto état major leydi amin ndi hoɗum hani waɗede le ñalawma hannde o yalla hippongoji ɗi ana heɓa guttude hono fuu watte yalla terrorisme o ana heɓa haɓede ɗati kesi hani ittede bangal majjum yalla golleji gatteɗi darde muɗum ana yiye bangal haɓude sattere nawde
micceteɗen wiide fedde zenesi sukaɓe jokkol wonɓe ley kaɗiri ndi kollitino wiide le lebbi tati ƴaɓɓinoɗɗi ko yata civil en temedere e nogo yon kañe mbara les raison bagnagara
tamani projet mo fondation irondela do mali do e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faba mun itira union européenne e kanye e lede danemark suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
yotere meɗen dossier semaine ndeɗo yontere no yowi dow kabaru landinal mahiti ko ɓuuri hewde so nine ɗo hakkillayi wawata sendude mahiti e kañe yambereji kamɓe sosolonge hultiwide ben alhaali zaman joni o woni men ben sambini ɗum yalande ɓeɗoro faam dow kawan muɗum Adama Amadou Haydara wonko heɓene keɗo fastango Oumar Wagalu e alsisi
keɓe fuu no gaɗirta sadakaji muɗe kañe no irirta mayɓe muɗe keɓɓe ɓeɗo yimɓele ko kaali ɗo bamako ɗo kañe
kuccaalo
faaba muya wonno momi tipiri caggal le ñalawma hannde o saabi kawrte janasa waytam waɗama kurtunoji saabi so mayɗo o neɗɗo manom ne andata jaati iɗu nawi mi yihi surɓayɓe rewɓe ɗiɗom ana dudda fa firire naati hakkunde mumen saabi kerem mi yiyay min ka ko ɗum nafata so gonga
kanko fodi tanjo gura andanɗo kabaru neɗɗako o haali ko laati sababu so kaalisiji kewɗi ana gattele sadakaji mayɓe ɓe
ɗum laatike rentude so defa luwade chaijiji fa yetto ñandu ko ñamete hoore fuu yo golleji ɗo yimɓe rentanno so waɗano arande ngal ñalawma hannde o balligu takkalle en kañum tam heƴata wajibi kina gatta juuɗe maɗa jiɗ maɗa sa jiɗɗo daranade kawrte janasa ɗum waytike nokkuyiɗe fuu koy wona le kawrte sutara tam ɗum matete joom iɗum mate elesi yambereji fuu le ñalawma
handeoaujourdui
paboɗa neɗɗo nde ñawi nde ɗum samti wiide a ittan kaali soɓɓami fa mayi noon kanko pasteur Joseph Camara o hollitiri wiide o wi ko nari bangal ɗati chrétien yakudu wala fuu ko jippinte dow neɗɗo ko wawa
la bible dit de pleurer avec ceux qui pleurent
bible o holliti wiide gulliden e yimɓelle gulloɓe ɗum saabi so janasa yo wakkati mettuɗo hunde fuu hana waɗade ley hem ko hollititta kuyal muinde ko ñamete du wona wajibi wakkati fuu so tawi yimɓe anale galle to ɓilnoɗo e neɗɗo camuɗo o ɗon du hono rewɓe maɓɓe ana narda faaba mumen
croyants sont appelés à contribuer
alsilama ko holliti wiide ɗati nayyi neɗɗo han nangude soɓɓami fa ɓattiɗo ɗum iwi aduna caggal ɗiɗo ɗati nayyi e wadde duwawu so neɗɗo hakkillay ko wattale hen kasen fuu ana wawi heɓude junubu noon kanko noddirte Alassane Modibo Ba andanɗo kabaru dina alsilama ko hollitiri wiide
lotugol mayɗo o wattande mo bagui makko danejo goto mo o lelloyto e muɗum o juldele makko kañe irude makko ɗon ko dina alsilamako o holliti landinde yambereji fuu mbawɗe latade sababu yeggintinde neɗɗo garo hawrude e janasa ko haɗa dina alsilamako ana narda min fuu fati min gaɗa kulleji ƴaɓɓitiɗi
modeste
yoga e jallini goddi am le leedi mi indi do so babi fane do mure iwi aduna yambereji kewdi
sakrabe hon kasse mbawi hebde kawru jambi fufu do mbend WhatsApp bangal numero 75 99 76 19 nono ko non duddu bembal mangal amene ko don Facebook kuna funi bangal 37 321 mere mere don ka famdi fu buudi nogo e tawale telephone joomu do sede wetere medde magasin
sarabe babbirabe e inirabe odo bataki ono wodani
oron kani jogade hakkille martingol kumpa wargol aduna suka modo ana hani jogade talkuru jibinirdu
martinde kumpa jibbingol suka modo yo huune mawne no yo golledu bingile dan kaku
martingol kumpa wargol aduna suka modo yo hakke makko arande sabi irun uditanamo damu e kewde
soni suko wala talkuru jibbingol suko o jattake e le sharia leedi
talkuru jibinirdu ana hebe mere mere to merito
soni so sarabe martinay kumpa jibbingol suko mudu en ana hada suko o nadde lekkoy e wattuji garoji
so sarabe martinay kumpa wargol aduna suka o wawa hude heejoji cellal o hebata du mojjereji kewdi
ande wiide sarabe hebudo derewol jibbingol suko modo ana hebire e wattu lewru woturu
so o wattu welnima on jaan yeso sariya iru wayi bande wakkatuji kewdi ittugol buudi du ana wawi tawede
martinde kumpa jibbinde suko mudum yo beydandemo laawi kewdi e ngurna makko
bataki direction nationale de l'état civil do golidal UNICEF
pabe dirdo jawdi agence italienne pour la coopération au développement
yorta meden hande yu kabaru sukabe yodundu kabaru jagu ciwdi di beedo sobe ngata wattu foftere hebane dun ngon Umar Bagolay du fostango kanko Alcissi yu en kirejo
wattu vakansi wodi e leedi ndi fu micciteden wid len galluji de sukabe yobe tawan jaguji ngatta faabe keba kobe cioda kudde mabbe so lekkolan utte
Abdoul Ndiaye mi wakati vakansi mi de wayu yewide ko bamata ujinere teme didi yaade unay didi nyaloma fu mi de yidi golle o mi somayaji chottam mi de yaya tomati najiniji fayeto jaba kan ko nande mudum wakati vakansi torshi pochette telephone min kan jeyam ko kebam mi le hen ko codiram mi kaki am jangir
sarabe min landi yoro so bafula be kanye banyagara fukoliti witi do jaguji an nafa sukabe sanne
les enfants
sukabe ana chuudi be ngata fay hunu so wana yewde tele yopure wadde jagu e tuskoy an way latar sababu e jodma be keba ciwdi dum yo fa jangina sukabe jagu yalla no mawno e fube anda hodo woni kalsi ana e birgol mabbe dukoy en way latar sababu hadde be yilade na do honto ndirde yimbel be gala taguji lobbi
kanko andando kabaru jande no dirte docteur Seydou Loua o wi idum e birte suka ka dun e tayde fu yu gollan hani haybede sanne
ce n'est pas une mauvaise
wana hunde bonde jure suka ana windi ele datol biru gol mako bangal nedda ana moddi san suka ikintine wadde golleji goddi ko serti e jande so jago e tusko e koybe ngatta ko wadira man wodi so dum wada madu yalla fa hada suka o hedda tudi tam nadu honto dira yimbel be ngala tagoji lobbi min kam min do e hunde moddi san wakati vakansi
pendant les vacances
pelle communauté kabar hakkeji sukabe gonde le leedi meden di kolitiru be do sukabe an gondi e faratiji no jagoji muden di ngori kanko Antoine Akplogan lamido fedde no de coalition malienne des droits de l'enfant o hollitini mise makko ko seriaji jaltinaka le no odo golle wori
sur les routes et
puis do dati di e be faratiji mawdi kolleji kewdi ana wawi hawtade be suka hana yopede golle le boli idum hani hadede lamlindan han fiide dabere yalla do sukabe gondube yilade le boli ne nyaloma hande o fa sotta ana heba hadede wadde dum hala ana wawi wallude be natude yimbe andude golle ko watte nga hunde fu e du mudum
en fonction de l'âge
micite den wi hitande fu be do sukabe rewbe worbe ana ngaddi do jaguji ko buri hewde ma fu da tawan sarabe jogaki bawde